Veka.com.
Chamstizo mwine wa
mwine wake
Kioke Krish Bao Zambia Vash pray on this.
I love your sound.
If away, if away, was end of a fiasiwandi. If away, was end of a no loop or one day. Put it to Lelila, ah, brother, Naya. Let off, put it to Lelila, ah, sister, Naya.
Sani puta kukui, barako, brother. Nava vene pachitika sina sekiremu. Ine na wakai watisie mu misozi. Mukamba anifunza njele. What is this? Misozi zingo choka mongawa nifaka fit. Na kumbuka matezi ya jatinze muka fit. Paifa yako ine chini kanga kupirifa. Nava ni itali sininga ilondolode. Mendo ya sisira ine muni yondolode. I wish sembe na kuona kukalasti. Sembe chabeba kupasa kwa second chance. The party party se meki alina mimba. Iwe mufamili njiwe wenze breadwinner. Wasia family mtu wanga mumisozi. Ise temanza kwa tikari itilila. What a life. Seka kumana mebi next life.
Tulelila ah, brother Naya. Hello fuche tulelila. Tulelila ah, sister Naya. Hello fuche tulelila. Tulelila ah, brother Naya. Hello fuche tulelila. Tulelila ah, sister Naya. Nimekuye waine haripose. Mutima wanga mwandi ulilo nirise. Ndakufuluka ishita shose. Paripose mwandi ni marila ine. Kapena wago nate. Ok kwa somo lako nizibe ulite. Limbi na ulalafye.
Nikangi wa believer eva yako mundu wanga. You are still yani unayenda kamu zanga. Zelo zambo pela monga nili chepa nsanga. Vanzako tingo lila kumozi na vapanja. At least sembe unakamba baiko vanzako. I am mao mundu wanga seme niga zako. Nakumbu kama days wezu kamba party life. Suna kambe once, suna kamba kari twice. Zivo tulu posha na mulungu pasokolo. Langana chekumbuyo kwe uchoka kumakolo. Ise nozi wapo visa kwela potumolo. Kioke ndo nitumi la divoi kuli mariro.
Bali ifa yako imu yuthi ya baba. Waenda kamu sanga iwe ukali mwana. Wasia madamu na mimba futi na mwana. Anyway tiza kumana kueve. Ni kuja kueve ni woi usakatiwali. Sakalira tiza kaimbao sana. Say I kuli David Mukamba. Waka mwendo pamozi na wavai. Na papata usayiwa leva Mwanza. Mr. Mwanza ufonso wa fiash. Woi kaputula sobi ya kulira. Asalama na blessing woi wakalulira. Sebe moyo wagula woi sebeta kugulira. Fish Bao Zambia.
If away, if away. Wasendela wafia chivandi. If away, if away. Wasendela no lupa rwandi. Hello fuchi tulelila. Tulelila ah, ah brother Naya. Hello fuchi tulelila. Tulelila ah, ah sister Naya. Hello fuchi tulelila. Tulelila ah, ah brother Naya. Hello fuchi tulelila. Tulelila ah, ah sister Naya.
We are international.
Rest in peace, Mr. Jalo.
Rest in peace to my father, wa Mwanza.
Mr. Daniel, brother man.
Kid man, my young brother. Najinx.
Rest in peace, Mr. Alfonso. Big sister, Mary. Ala IP.
Mr. Taylor.
We love you.
Narrate soon.
We miss you.